A mí lleva perro.
Oh, Super on the
yeah.
Stream music.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
yawa nyako mane. En nyako mane.
Mudingre koso mubiure.
En nyako mane.
Mudingre koso mubiure.
Alejandro, Jaber, Anjatelo, Pesangen, Bedpin, Imadango, Angismanov, Amedico.
Gimme Madongis, gimme a rio. Hanga Munda, Quencho Rio.
Bikanya, Quenyoda, Angima Meet Anaconda.
Two head better than Mangibi a rio.
Angi Longa, Mr. Opio. Anja Chin, Angalia Kio. Rima racha biro dio.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
yawa nyako mane. E nyako mane.
Mudingre koso mubiure.
E nyako mane.
Mudingre koso mubiure. Tikiti, tikiti, tikiti wa. Never before, come watch it going boom. Tell me a phone for. Now come and use a dope like never before. Come watch it going boom. Tell me a phone for. My body toilet paper can do poop no colander. Nothing my meat and day can do lend your computer. Nothing my lair we a burger soup on my tota. My cayuda chodo all night. Nakaluta.
Tila luta ni senda tunakuta. Tila luta ena tieno mokimuta.
Tumuguru kuru jimila. Kumuru mokuru nyiri mada. Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
yawa nyako mane. E nyako mane.
Mudingre koso mubiure.
E nyako mane.
Mudingre koso mubiure.
Chikiti, chikiti, chikiti wa.